Kukole chivunanyizwa kubiobula mu district ye Kamwenge mbugwanjibwa bwa Uganda kitandise enteekateeka y'okutambuza eddagala erikyali eppya erigenda okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya erikubirwa mu mpiso eriyitibwa Lena Kapaville nga lisuubirwa okutandika mu kitundu ekyo mu Septemba w'omwaka guno. Lena Kapaville y'empiso ekubwa emirundi ebiri buli mwaka ng'ekozesebwa okutangira okukwatibwa ekiwuka kino naddala mu bantu abatalina kawuka ak'ekirwadde ekya Mukenenya. Mwapuli w'omwaka guno, Minister avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jane Ruth Acheng bwe yatongoza enteekateeka y'eggwanga ey'okutambuza Lena Kapaville bwe yagitongoleza ku Lira Regional Referral Hospital mu bukiikakkono bwa Uganda. Minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu egamba nti enteekateeka eno egenda kuteekebwa mu mitendera egy'enjawulo nga disitulikiti ezisinga okuba mu katyabaga ak'okukwatibwa ekirwadde ekya Mukenenya zigenda okusookerwako. Yaba mawulire mu district ye Kamwenge avunaanyizibwa ku byobulamu mu district eyo Dr. William Muchunguzi agamba nti district emaze okutandika okuwojiya abasawo n'engeri gye bagenda okukwatamu empisa eno balyoke bagitambuze okugyetoolooza district yonna.